Lion King, it's J Cash, J Mole, a pile so we in the building. Wedding ya pala makosa lopeza MC. Sinifuna ukasizi mbela empty. Fumia kwa madauti uwike pwe chichete kelo. Ngasha kukumenye na lelo nga nshkwete kelo. Umani mbesa munga atiti na choko po kaloni. Raswa ikatundu yanga is
for you alone.
Yeah.
Nizankara your best friend.
Cash Jay Mole.
International.